Bagenzi banjye rero, ni ngombwa kugira ngo abafasha bacu tubakure ku Uwiteka. Utari yabona umufasha akubita amavi imbere y'Uwiteka amusabe kugira ngo amushakire uwo yamugeneye mu mahoro no mu bumwe. Kenshi na kenshi dukora amakosa tugashaka abafasha batari bakira agakiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu babiri bashobora kugendana batemeranije. Tujye ku gishushanyo cya 22.